me sing say, Rwanda Manda, Rwanda Manda, hey! Rwanda Manda, Rwanda Manda, hey! Rwanda Benya, Rwanda Manda, hey! Rwanda Bossa Ti Panda Manda,
Bili Ba Ba Ba, Bili Ba 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 Ndon, Bili Ba Ba Ba, Bili Ba 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 Ndon, Bili Ba Ba Ba, Bili Ba 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 Ndon, Ma Kusa 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 Ga, Rwanda Beni Sigena,
Rwanda Mukonya Ba Pinga Ne Ba Pinga,
Atenga Silwana,
Rwanda Mukonya Ba Sima Ne Ba Sima,
Rwanda Bossa Ti Sigena.
Kokona,
hey, Tilimisa, unakwetubia musiki Tilimisa, ninge tomo